tshwanetse batho ba ba jaiva manesh. Wena, wena mo, wena mo, chaba, tlilo se o fitlhile.